let's go.
Great master.
We go. We go. Dang. Navyo ngala kama bala mwezi. Body navutia mwefunzo ma lazy. Muda watu nanukia. Lips lazy. Chini mguwa bia. Mnyamwezi, cheki na vo atambia. Niko say, muda wote unanifata. I like the way, way, vile unataka. Na machizi, from a say, wana data. Kichwa plus ngata, wenika mata. My ex, how you do? Plan B, mefeli unaleta you. Na round E, unipati atoki zoom. Zoom, niko far.
Far, tuende mbali. Baby, mimi na wewe far. Twende mbali, mimi na wewe faa. Baby twende mbali, mimi na wewe faa. Yani twende mbali.
Listen, we got about vacation, another nation. Use the Google Map, baby guess location. I'm a tizzy after this session. Soon I join a kupenda baby, no question. My ex, how you do? Plan B, befeli unaleta you. Now round E, unipati atoki zoom. Zoom, niko fa.
Me fa, twende mbali. Baby, mimi na wewe fa, twende mbali. Mimi na wewe fa, baby, twende mbali.
Pendeza, usijikanipoteza.